Chucky Madison, oh hey, Nairobi Robi Osamage, ule mtoto wa watima.
Mzima on the beat.
I miss you my love.
Ukiwa na mimi tena furahi.
Baby girl niko funny, come to the grind.
Baby to here.
Sweet memories good.
Ukiwa na mimi mami furahi.
I'll never replace you, lipstick on my mind. Yo, baby, niko hustle, ninangoja payday. Niki get there, number you with Friday. Yani kama chachi, yo siku holiday. Niku pige vibe, yo siku funny day. Waki kumulika, ongeze light. Nilifunga nawe, pinguze light. Waki zidi sana, punguze light. Waonyeshe pete, wakazira. Kumbura nilipita mami, bado niko high. Pray, only pray, lifikia most time. Kuja home, tutapanga future, baby, don't cry. One day nitakuja, don't cry. I miss you my love.
Ukiwa na mimi tena furahi.
Baby girl niko funny, come to the grind.
Baby to here.
Sweet memories good.
Ukiwa na mimi mami furahi.
I'll never replace you, lipstick on my mind.
Najua siku nyingi, ila mpenzi usichoke. Baby vumilia, niweke kwa maombi. Maulana nilinde. Tupatane tena, kumbuka baby I love you, I miss you. Watoto nao wasalimu, pia na wazazi. Baby, na usichoke kuningoja. Mpenzi nitunzie, na wakikuja. Na mambo mengi kukuchocha.
Baby tulia,
I miss you my love.
Ukiwa na mimi, tena furahi.
Baby girl niko funny, come to the grind.
Baby to me, yeah.
Sweet memories good.
Ukiwa na mimi, mami furahi, yeah.
I'll never replace you, lipstick on my mind.
Kwa kweli baby nakupenda.
Domo number one.
Kalimbali tutaenda.
All over the world.
Kwa kweli baby nakupenda.
You're the only one.
Kalimbali tutaenda. Enda.
Bora nipita mami bado niko high. Pray only pray lifikia mose. Na kuja home to the panga puta, baby don't cry. One day nitakuja, don't
be tulia.
I miss you my love.
Ukiwa na mimi tena furahia.
Baby girl niko funny, come to the grind.
Baby tulia.
Sweet memories good.
Ukiwa na mimi mami furahia.
I'll never replace you, lipstick on my mind.
Baby tulia.
I miss you my love.
Ukiwa na mimi tena furahia.
Baby girl niko funny, come to the grind.
Baby tulia.
Sweet memories good.
Ukiwa na mimi mami furahia.
I'll never replace you, lipstick on my mind.